urumva radio ijwi rya Amerika. Turabasuhuje inshuti muteze amatwi radio ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Aho guhera isa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, abarwanyi b'umutwe wa Mai Mai witwa Biloze Bishambuke batangaje ko bafashe bunyago abaturage 40 bo mu bwoko bw'abanyamurenge mu bitero bagabye mu nsisiro zahitwa mu Biyogobogo. Avugana n'ijwi rya Amerika, umuvugizi w'uwo mutwe Aimable Nabulizi yavuze ko yemeye gutanga abo baturage ku ngabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kurinda amahoro muri Congo, MONUSCO. Ku murongo wa telefone aravugana na Vedaste Ngabo, umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu burasirazuba bwa Congo.
Hariho amateka y'abarayiya arimo abagore, abana ndetse n'abagabo. Abo bantu turabafite so kuvuga ngo twabishe ko turabarisha neza, barya neza, baryama neza, ndetse n'umutekano ko barawurindirwa neza cyane.
Abo baturage ni bangahe?
Abo baturage ni 40. Twafashe abagore 12, dufata abakobwa, ubwana bw'ubukobwa buto buto 15, dufata ubwana bw'ubuhungu 13. Abo bose nibo bagize abantu 40.
None mwe nka Biloze Bishambuke, ni iki musaba kugira ngo abo baturage barekugwe?
Dusabye MONUSCO. MONUSCO niwe twabaha bakabasubiza mu ngo zabo, bakabasubiza kuri ba papa babo, ba mama babo, cyangwa se mu ngo zabo. No. Abagabo babo, abo bagore bakabasubiza ku bagabo babo.
Hari ikiguzi cy'amafaranga muri kubasaba kugira ngo mubarekure?
Urumva Biloze Bishambuke, nakubwiye kuva kera nta mafaranga isaba, nta n'ikintu isaba, ariko bokerera kisabuni ku kazi bakoze, namwe ntimugomba kuza gusa amaboko gusa, amaboko gusa gusa gusa. Icyo basaba ni ukugira ngo babaheze MONUSCO tabasutse hariya, ariko na MONUSCO ntiyoza gusa amaboko gusa. Twakoze akazi, ni umurimo twakoze uzwi ni leta ya Congo na komunote internationale yose irayizi umurimo twakoze.
Ubu abo baturage mwafatiye mu ntambara bari hehe?
Abaturage baracyari hano mu Biyogobogo, niyo bakiri tabo baraja, ntabwo twabajane kuri eta majoro ya Biloze Bishambuke ari azamirimba cyangwa se za Gitumba. Hano niho bakiri za Biyogobogo na MONUSCO n'izi radusanga hano niyo tubafite.
Uvugana n'ijwi rya Amerika muri kino cyumweru ariko wa gatatu, wari wavuze yuko Biloze Bishambuke itari mu ntambara. Uyu munsi yagaragaye mu ntambara gute kandi?
Biloze Bishambuke urazi, Biloze Bishambuke n'abantu barinda umutekano w'abaturage n'ibintu zabo. Icyo ni cyo kintu dukora, ntabwo tumva yuko abaturage umutekano wabo wahungabanye ngo twicare tugumaho. Twatetse imyaka irenga kuva muri 1996 kugeza kuri none, abaturage nta mutekano bafite. None iyo twumvise bene ibyo ngizo, tugomba kuhagera tukareba umutekano wabo ukuntu umeze.
Urakoze Aimable Nabulizi ku kiganiro ha ijwi rya Amerika.
Nagushimiye cyane, na urakoze.
Tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tuje mu Burundi, aho leta yatanze itegeko rikuraho gusenga mu masaha y'akazi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko biri mu rwego rwo kubahiriza amategeko asanzwe mu gihugu. Gusa iki cyemezo nticyashimishije bamwe mu banyamadini. Desire Hatungimana araduha inkuru irambuye.
Ubwo rwandiko rw'umushikiranganji w'intwara hagati mu gihugu, umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji, amenyesha ko atari ingingo nshasha yafashwe. Ati no kwibutsa kuko hari abadohotse ku mategeko asanzwe agenga amadini biyemereje mu mwaka w'2014. Martin Ninteretse amenyesha ko babura matari babasabye kubahiriza ayo mategeko agenga amadini. Amenyesha ko ubu ibonekeza akajagari mu madini, leta nayo ikabitoreka abantu bahonyanga amategeko ibona aricyo gituma amategeko abwirizwa gukurikizwa.
Kuri ibyo mu mategeko ibwirizwa genga kungene amashengero akora na cyane cyane mu mategeko abaje gusaba ko amashengero yemererwa abafise uko ari cyo bita kwiyemeza kubaha no kubahiriza amategeko y'igihugu no mu byo bazana hariho icyo bita programme de culte senga ni byiza kandi tracking uko ni imana turashima ko yadufashije mu bihe bitoroshe mugabo namwe handitse uko abarundi bazozinduka kuva kuwa mbere gushaka kuwa mungu ariko barasenga hari umwanya w'akazi kugira uce niyo manu yisabe iguhezagire kuvyo wakoze
abanyagihugu baganira na Radio y'Ijwi ry'Amerika basanga gusenga inyuma y'amasaha y'akazi ari vyiza bamenyesha ko iyo ngingo bayishima
hari igihe abantu babiruhukiye gacu usanga bariko barabavuga batera induru cyanke abana bacu barabaguza kwiga ndetse gacu usanga ntibigenze neza
je kumbwanje iyo ngingo mbona atari ingingo mbi ndahaziye amasaha yo gusengera ziza rero bo bifatira umwanya hanyuma bagasenga umwanya ubereye kugira ntihagire ubuhungabana
abarongoye amadini bobo siko babibona bamenyesha ko ari uguhohotera abashize imbere Imana bati ni no kudohoka kwiragi y'uwahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza yasaba Abarundi gukora basenga bakongera bagasenga bakora
ugusenga niko kwatabaye igihugu cyacu ugusenga niko kwafashije igihugu cyacu gushyira ubushyize uno munsi nimba ko uno munsi igihugu cyacu kiba gihagaze neza nuko ari abantu bafashe umwanya ukwiye wo gusenga no kurondera Imana simbona icyatumye bafata iyo ngingo kugira ngo bahagarike amasengesho masaha y'akazi simbona iyo mpamvu
iyo ukwizera kugabanutse mu bantu ibyaha bica byiyongera leta nayo bizava biremera kuko ibyaha ntibyamara kwiyongera abantu bakagira ukwizera kugabanutse numva ari ingorane cyane kandi abakristo nabo ntabwo byoshobora kutugwa neza byari bikwiye kubanza guhamagara abarongo ya mashengero mbere yo gushinga iyo ngingo kugira ngo babanze bategure imitima y'abakristo kuko twebwe mu ruhande rwa gikristo rw'abakristo n'ukuri ntabwo twabishimye
burya gusenga kometse nko kurya buryo umuntu umushingiye ngo uzoturya amasaha ya naya nawe afite inzara cyangwa se afite ingorane muri we usa n'umuntu mwinshi kuko ugiye gusoma mu bitabo by'abami usanga abami kenshi babonye ko mu gihugu hagize ikintu cy'ingorane kibaye bakoranya abantu bagasenga ubwenge bakaza yaburije abantu gusenga arabugara amadini murabona ibintu byakurikiranye ko byabaye ibintu bitoroheje abarundi
mu byo babura amatari basabwa kandi n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu harimo gufatira ingingo abasenga mu ijoro bigatuma basakuriza abo babana Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC ubu tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda
Amahoro y'Imana bane namwe mudukurikiye muri aka kanya kuri Radio Ijwi rya Amerika ivugira ku 104.3 FM. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro ejo cya none. Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi kuri mikro muri studio mugiye kubana nanjye Christine Nisabye ndetse
Nanjye Doris Mugisha. Bakunzi bacu uyu munsi turaganira ku rubyiruko rugize mu gihe cyo gushaka by'umwihariko ababyariye mu rugo yaba abahungu cyangwa se abakobwa. Ibi bizwi nka single parent mu ndimi z'amahanga.
Mu busanzwe bibaho ko bamwe mu rubyiruko bitegura kurushinga ariko bakumva ko batashaka umukobwa cyangwa umuhungu ufite umwana bitewe n'imyumvire yuko umuntu byabayeho aba adafite imico myiza. Ku rundi ruhande ariko hari nubwo usanga ubwoba bwo kubana n'umuntu ufite umwana bushingira ku gutinya uburyo imiryango bakomokamo izabifata.
Muri iki kiganiro turaza kumva ibitekerezo by'urubyiruko kugira ngo badusangize icyo babona giteye impungenge mu kubana n'umuhungu cyangwa se umukobwa ufite umwana. Muri iki kiganiro kandi turaza kumva ubuhamya bwa bamwe mu bashakanye bose bafite abana ku ruhande bagiye kudusangiza imibanire yabo uyu munsi. Ese hari icyo bitwaye guhitamo kubana n'umuhungu cyangwa umukobwa ufite umwana? Turaza kumenya icyakorwa.
Iki kiganiro kiri bwibande ku rubyiruko rugeze mu gihe cyo gushaka by'umwihariko abafite abana yaba abahungu cyangwa abakobwa. Ibi bizwi nka single parent mu ndimi z'amahanga. Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma mu gihe Roger Nigena ari uhagarariye iki kiganiro.
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatego kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura.
Ubundi cyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha kuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye kuri ntabwo amakimbirane abasha gukemuka.
Kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/87/54/11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Uganiriye n'abagize amahirwe yo gushinga urugo kandi rukaramba, bakubwira ko bisaba kwiyemeza no kumaramaza kw'abantu babiri. Aha bibasaba ubukure, kwitanga, kumenyana, icyizere n'urukundo hagati ya bombi, kuko bibafasha kubana neza no kuzuzanya.
Kwiyemeza kubana n'umuntu akaramata biba byiza iyo ubanje ukabiha umwanya uhagije, ukabitekerezaho, ukareba niba koko witeguye, kuko hari benshi bahubukiye umushinga ubu bakaba bicuza.
Ubusanzwe hari impamvu nyinshi zitandukanye zishobora gutuma by'umwihariko umuntu abyara mbere yo gushinga urugo. Muri izo mpamvu twavugamo gufatwa ku ngufu, kunanirwa kwifata cyangwa gushukwa ndetse no gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye n'ibindi.
Kubyara mbere yo gushinga urugo bishobora gutera kwiheba kuba byabayeho, ariko nanone ku rundi ruhande hari abakubwira ko umukobwa cyangwa umusore byabayeho abazi neza inshingano z'urugo ndetse no gufata neza uwo bashakanye.
Bamwe mu rubyiruko rwo mu karere ka Gicumbi ntibavuga rumwe ku myumvire yo kutemera gushaka umukobwa wabyariye iwabo kimwe n'umuhungu wabyaye hanze. Bamwe bati aba yarabaye indaya, abandi bati urukundo rugira yarwo yarongorwa. Reka tubumve mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore.
Umuntu wabyaye ntapfa kumwemera pe, n'undi umuntu aba yishakiye wenda nk'agakobwa katari kabyara. Nibyo byiza n'ubundi.
Uwo yaba yarabyariye iwabo terwa burya n'umutima mukunda namuzana.
Impamvu batanga kuzana babyariye iwabo ni ikintu kimwe, ni uko baba baragiye abandi basore baba barabagiyeho, kuko nyine abafite umwana wabo bakavuga ati reka tujye gushaka ba bandi batabyayeho natwe batuzana.
Impamvu baba batinya kumushaka ni uko bavuga ngo yarabyaye ngo baramusubyuye. Ni imyumvire y'abantu bishyiramo n'ubundi busanzwe umukobwa n'umugore bose baba ari bamwerebye n'iki gihe kigeze.
Ubundi buri wese afite uko akunda, mukunda namwemera kandi n'umwe umwana akamufasha kumurera.
Kandi n'umwana afite biterwa n'uko njye nawe twabyumvikanye n'umwana tukamurera, namwemera. Ntabwo namwiyandikishaho ariko njye namufasha kumurera kubera ko afite se wenda uwo aramubyaye. Hari igihe umukobwa ashobora gukora imibonano n'umuhungu wenda bibatunguye batarageza nk'imyaka y'ubukure, ariko mu gihe umuzanye ugomba kumufasha, umwana ukajya umumufasha ariko wenda akaba yamwiyandika, isi akaba yazamwiyandikaho. Umva iyo myumvire ntabwo iriho y'abasore batakwemera gushaka abakobwa babyara iwabo. Bari niyo muntu mwakundanye, erega icyangombwa ni urukundo. Babaho ku rukundo rutwikira ibyaha byinshi. Iyo umuntu mukunda ntabwo ureba ku byaha aba yarakoze akiri muto muri abana.
Byaterwa n'uko ntaba mukunda, baba bakeka ko ari indaya nyine. Mukunda namwemera biterwa n'uko aba afite umwana abona ko kumurera bitashoboka.
Ni uko baba badashobora gufatanya kurera uwo mwana babyaranye. Umukobwa abyariye iwabo afite imico myinshi itandukanye ku buryo umugabo adashobora kuyihanganira. Aba yaramenyeye guhura n'abagabo barenze umwe, kandi umugabo yumva wabana n'umugabo umwe uwe wenyine gusa. Keretse wenda ari impamvu yumvikana yamuteye gutera uwo mukobwa ahandi inda, ntabwo nakemera kubana nawe.
Impamvu badashaka abasore badakunda gushaka umukobwa wabyariye iwabo, bitewe n'uko bigaragara yuko baba baritwaye baba bataritwaye neza baranyuze mu ngeso zidakwiriye. None ubwo umusore arareba akavuga ati uyu muntu nubundi nimara kumushaka yabaye umugore ese azabasha kunyubaha. Ubwo rero impamvu abasore batabikora batyo nuko batekereza ko nubundi namara kugera mu rugo azabana nubundi umugabo wa buri umwe wese akaguma muri ya maraha yeye aba yaranyuzemo akiri mutoya.
Icya mbere cyo iyo bibigenze gutyo weho umusore we ufite umwana mu gasozi nangwa se umukobwa yarabyariye wawe ushobora kumutwara bitewe n'ukuntu umukunda nubundi nibashakana nubundi bizaguma byanze. Nibashakana nyine bazagira iki bizaguma byanze nyine azaguma abane na wawundi yabyaranye nawe.
Arakoze cyane mugenzi wacu Ishimwe Honore n'urubyiruko rwamusangije ibitekerezo byiza.
Namwe mudukurikiye mushobora kugira uruhare muri iki kiganiro mudusangiza ibitekerezo byanyu kuri ingingo. Ese hari icyo bitwaye guhitamo kubana n'umuhungu cyangwa umukobwa ufite umwana?
Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 07/28/282/32 cyangwa se kuri 07/78/54/14/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Reka tubibutse ko iki ari ikiganiro Ejo mukomeje gukurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika. Uyu munsi turi kuganira ku rubyiruko rugeze mu gihe cyo gushaka by'umwihariko ababyariye mu rugo yaba abahungu cyangwa abakobwa. Ibi bizwi nka single parent mu ndimi z'amahanga.
Abasore n'inkumi bagiye gushinga urugo babibaza ibibazo byinshi ndetse rimwe na rimwe bikaba ngombwa kubisunga bashatse imbere yabo kugira ngo babamenyereho amabanga y'uko urugo rwubakwa.
Nshimiyimana Islon na Uwineza Isabel ni umugabo n'umugore bamaranye imyaka 5 babana. Muri iyo myaka bamaze babana babyaranye abana babiri. Ubu batuye Rukira mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Icyakora babanye buri umwe yarabanje kubyara umwana utari uwundi.
Mugenzi wacu na Weyimana Ishimwe yasuye uyu muryango nuko bagirana ikiganiro kigufi gikubiyemo ubuhamya bw'uburyo bombi bashakanye buri umwe azi ko undi yabyaranye n'undi muntu.
Reka twumve inama aba bombi bagira abahungu n'abakobwa batarashinga urugo by'umwihariko mu kubana n'umuntu ufite umwana.
Twasuye umuryango wa Isironi Nshimiyimana na Uwineza Isabel n'umugabo n'umugore bafitanye abana. Tukaba tugiye kubaha umwanya bakatubwira uburyo mwashakanye gute.
Twarakundanye nyine birangira dushakanye. Uyu nguyu yari afite umwana nanjye nyine mufite, nuko nyine turabana nyine nta kibazo.
Buri wese yari afite umwana yabyaye hanze. Hanyuma murahura mukurambagizanya rero umwe ntiyashatse guhisha undi ko afite umwana byagenze gute?
Oya, twese twari tubizi ko buri wese amufite n'undi amufite.
Umuryango wakiriye gute sosiyete mutimu wakiriye gute kubana kwanyu?
Nta kibazo nyine twarabaye.
Icya mbere rero ni ukubwiza umuntu ukuri. Nigiye nk'urugero nimba agiye kumurambagiza cyangwa kumusura, umubwiza ukuri ukamubwira ngo n'urugero nimba agiye kumusura afite umwana nawe yamufite akakubwira ngo ndamufite, mukabiganiraho byose mukabisha umurongo gutyo nyine nta kibazo.
Ubungubu bwo mu mibanire yanyu mubanye mute n'ibanga ni irihe?
Nta kibazo nyine tubanye neza, ibyo byo gucyurirana ngo abana ibiki n'ibikireka da nabiharibye.
Ni izihe nama mwatanga ku bandi bantu yabo batarashinga ingo? Kuko hari abantu batarashinga ingo bavuga ngo ngeze sinashaka umukobwa wabyaye na cyangwa umukobwa akavuga ati ngeze sinashaka umusore wabyaye, abo bantu murabagira izihe nama?
Inama nyine ni ukubwizanya ukuri bagakundana nyine. Mbona nta n'ikibazo bitwaye ibintu warangije kubyiyumvishamo nta kibazo cyabyo.
Inama ni ukubwizanya ukuri, ubundi ugiye guhisha umuntu niko ukamuhisha ngo nta mwana afite, ejo akazuma ngo warabyaye utayimubwirije ukuri. Ubwo rero icya mbere ni ukuvugisha ukuri mukakiganiro, yaba agukunda akagukunda, yaba kwanga akakwanga, ariko amubwije ukuri.
Ubu mumaranye igihe kingana gite mushakanye Isironi na Isabelle?
Imyaka 5.
Ni ukuvuga abana buri wese wenda wawundi wo ku ruhande afite mwamubyaye mbere y'iyo myaka 5? Mu myaka 5 mubanye mute?
Tubanye neza.
Nta kibazo rwose.
Hanyuma se uburenganzira bwa wa mwana yaba uwawe yaba uwawe Isabelle? uburenganzira bwa wa mwana ese ajyaza gusura umubyeyi we nta kibazo nawe undagaza gusura umubyeyi we nta kibazo bigenda gute
nta kibazo umwe wanabaha n'uwanjye abahano turabana n'uwiwe rero yashatse araza nta kibazo
umwana wawe yaje hano nta kibazo bafite
abana ku cyiciro cyanjye kuko tunavugana n'umugore ndabwira ko kugira ngo nzaze wumva ngo natanze amafaranga yagiye mu buryo utazi tega tumushyire ku cyiciro cyacu tujye tumutangira iki nitubere n'umuryango wacu twe dutangire rimwe birangire gutse nta kibazo agira
reka tubashimire cyane umuryango wa Isiro nishimiye Imana na Uwineza Isabelle bo mu mudugudu wa Cyamahehe muri Rukira mu karere ka Ngoma ku buhamya musangije abatwumva mu kiganiro ejo murakoze cyane
yego murakoze nawe
arakoze cyane mugenzi wacu Noelman Shimwe ku kiganiro yagiranye n'umuryango wa Nshimimana Isidon na Uwineza Isabel bombi bashakanye buri umwe aziko undi yabyaranye n'undi muntu reka dukomereze iki kiganiro ku butumwa mumaze kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi tubonereho duha umwanya mugenzi wacu Uwicyeza Kristera adusangize ubwo butumwa turakomeza n'ikiganiro mu kanya gato
bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye nange ndabasuhuje ngiye kubageza ubutumwa mumaze kudusangiza ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho none ivuga ku bakobwa cyangwa bahungu babyaye batarashaka aho turi kwibaza tutese hari icyo bitwaye guhitamo kubana n'umuhungu cyangwa umukobwa ufite umwana Irambo na Keni uherereye mu karere ka Bugesera yagize ati nta kibazo kirimo kuba washaka umukobwa cyangwa umuhungu ufite umwana kuko mwese mujya kubana mwifuza kuzabyara abana mukagura umuryango naho Nzambaza Imana Telesphone uherereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima yagize ati ushakana n'umukobwa wabyaye nta kibazo rwose ati mujya kubwije ukuri kubyamubayeho uwo mukobwa yageze mu rugo arubaka kuko aba yarabikuyemo isomo naho umusore umuzanye aba ari intwari dukomeza Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati icya mbere ni uko baba bakundanye kandi bakaba barabiganiriyeho ikibazo cyavuka mu gihe umwe muri bo yaba afite umwana akabihisha mugenzi we naho Kabira Emmanuel uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga yagize ati umukobwa cyangwa umuhungu wageze mu gihe cyo guhitamo uwo bazabana yahitamo udafite umwana kuko usanga iyo wabyaye inshingano ziba zarahindutse ubu nibwo butumwa tumaze kwakira ariko mukomeze mudusangize ibitekerezo tuzabiheraho ubutaha bagenzi banjye basubirana ijambo
arakoze cyane mugenzi wacu Uwicyeza Kristera ndetse namwe mumaze kudusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo ubusanzwe ibibazo mu bantu bihoraho ariko icy'ingenzi ni uburyo bene ibyo bibazo babikemura cyangwa se uko sosiyete ibafasha kubikemura mu mibanire y'abashakanye iyo byanze gukemuka aho kwicana ni byiza ko batandukana kuko n'ubundi mariage ni amasezerano yo kubana iyo rero byanze arasinyurwa buri wese amategeko akamuha uburenganzira bwe
ese kuba umuhungu cyangwa umukobwa yabyara mbere yo gushinga urugo cyangwa kubaka urugo hari ingaruka byakagize kuri we bwite no ku muryango nyarwanda umuntu wabyari iwabo mbere yo gushinga urugo muri sosiyete cyangwa se mu muryango mugari w'abantu akwiye gufatwa ute
ibisubizo kuri ibi bibazo kimwe n'ibindi kuri iyi ngingo dukomeje kugarukaho reka tubyumve mu kiganiro kigufi mugenzi wacu Manishimwe Noel yagiranye na Karinganire Charles umuhanga mu by'imibanire y'abantu akaba kandi n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda mu gashami k'ivuguruzamibereho
birumvikana uwo muryango kugira ngo ubundi muri rusange nk'uko nateruye mbivuga ubeho ushingira navuga ku murongo cyitegererezo uwo murongo wubakiye ku muco umuco w'igihugu ariko tugomba kumenya ko hari n'umuco navuga rusange mpuzamahanga kuba rero ngo gushaka ubundi byagombye gushingira kwayo mategeko kwayo mabwiriza k'uwo murongo kugira ngo abagiye gushinga urugo bazabane nta gutandukira nta kubangamirana iyo yabyaye imbere rero noneho akajya gushaka afite umwana birumvikana icyangombwa ni ukuvuga ngo ese cya gihango natatiye nkaba narabyaye mbere y'uko nshaka bizagenda bite uretse ko uko ibihe bisimburana umuryango n'imikorere yawo ntabwo ari ibintu ntayega birahinduka hazamo imico yo hanze hazamo ibyo dukurikira mu iki gihe kwikoranabuhanga ibintu nk'ibyo noneho uko kubyara aba umwana wavutse ashobora kuba avutse ku buryo bunyuranye ariko bakiyemeza ko bazashaka ese babaho bate
ingingi mira zigirwa na bamwe mbere yuko bahitamo bo bazabana akavuga ngo kubera ko nzi ko umukobwa runaka nari ngiye gutereta yabyaye ubwo sinshobora kumushaka cyangwa namenya ko umusore wantetaga yabyaye sinshobora kumushaka kuri nyiruhande nanone hakaba abashobora kuba barabyaye imbere yabona umuntu umutereta mu gondo turi mu bijyanye n'urukundo akamuhisha ko yabyaye imbere cyangwa hari umwana afite ibyo byo mubivugaho iki
n'ukuvuga nibyo byawe ndi nakubwiye byose byubakiye ku muco umukobwa wabyaye imbere ubundi bamwe bamufata nk'ikirumbo wowe muhungu waba umukunda rero ukumva byanze bikunze mwagombye kubana ariko iyo mbogamizi iyo mpungenge ikazamo tuvuga ngo rero ahanini biterwa ndabonwa nte mu rwego rw'umuco wacu noneho n'abandi bakagenda bavuga yewe shaho washatse umugore wabyaye ije ni ibiki ariko noneho nkuko nakubwiraga mu mihindukire hari abashobora kubyakira bakabyakira bakurikije uburyo umuco ugenda uhinduka uburyo babibona ahandi mbese uburyo bwo kubyakira ni ukuvuga ngo rero ibanga nyakuri ni hagati y'umukobwa n'umuhungu bagiye gushakana bakabwizanya ukuri mbere y'igihe nubwo babihishe noneho nyuma waba ubimenye aho bimenyekaniye mukagerageza kubwizanya ukuri kugira ngo wa mwana nawe bitazamubabaza agahungabana kuko cyane cyane ingaruka ziremereye niwe zizaho umwana ni umuziranenge yajya kubyarwa ntabwo yagiye inama n'ababyeyi ariko kugira ngo mutegure ubuzima bw'ejo hazaza mugore nawe mugabo ni mu byumvikaneho umwakire nta kibazo kirimo
mwarimu bikomojeho profese umuntu wabyariye iwabo se sosiyete nyarwanda cyangwa sosiyete arimo ikwiriye kuba imufata gute
ni ukuvuga ngo ntabwo ubundi byagombye kuba intandaro yo kumuhahana bivuge rero ngo umuryango waba wa wundi muto waba wa wundi mugari uzanyemo abavandimwe bo ku mukobwa no ku muhungu bagombye nabo kubyumva bakabyakira noneho niba bumva ari ikintu kitakagombye kuza kuko gisebya umuco hari ahandi babyemera ku buryo ufunguye ariko noneho bakareba uburyo bajya bategura urubyiruko kugira ngo batagwa nk'uwo mutego ariko noneho niba habaye gituma uwo mutego ubaho bakibakamo imbaraga zo kubyakira no kubaka ejo hazaza aho kugira ngo batsimbarare gusa ku byabaye kandi ikibazo niba cyarabaye kiba gitewe n'abantu kikagomba no gukosorwa n'abantu nanone
Turamushimiye cyane Karinganiye Charles umuhanga mu by'imibanire akaba n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda
Namwe mudukurikiye mushobora kugira uruhare muri iki kiganiro mudusangiza ibitekerezo byanyu kuri ingingo Ese hari icyo bitwaye guhitamo kubana n'umuhungu cyangwa umukobwa ufite umwana
Niba wifuza kudusangiza ibitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi twandikire kuri 07/28/2032 cyangwa se kuri 07/78/54/14/11 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM
tugeze muri ka kanya twahariye kubageza ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho yagarukaga ku inena no kwibasirwa biturutse ku miterere y'umubiri aho twibazaga tutese mubona hakorwa iki kugira ngo ivangura rishingiye ku miterere y'umubiri wa muntu ricike mu muryango mugari nabibutsa ko kuri insanganyamatsiko mu kiganiro twabagejeje ibitekerezo bitandukanye by'urubyiruko twanabagejeje ubuhamya bw'umwe mu rubyiruko wahejwe kubera uko ateye adusangiza inkuru y'ibyamubayeho ibyo gusa kuko mu kiganiro twaganiriye n'umusosiyologe aho yasobanuye ingaruka iri vangura rishobora kugira ku muntu urikorewe ndetse n'icyakurwa kugira ngo rishire ibitekerezo mwadusangije ni ibi bikurikira twihuse Kayiranga Jean Paul uherere mu karere ka Gicumbi yagize ati abanyarwanda baracyafite imyumvire yo kunena abandi bitewe n'imiterere y'umubiri wabo imyumvire nk'iyo nyibona mu bice bitandukanye naho mu mbere Saidi uherere mu karere ka Kirehe yagize ati nkunda ibiganiro mutugezaho naho Buranga uherereye mu mujyi wa Kigali yagize ati ku muntu yagira imiterere y'umubiri runaka ntibivuze ko agomba gukorerwa ivangura n'inena haba mu kazi cyangwa ahandi
naho Tembea Jean Claude uherere mu karere ka Karongi yagize ati abantu bakwiriye kunenga imyumvire yuko kuba washobora akazi cyangwa wakora ibintu runaka bitagendera ku miterere y'umubiri. Ati cyakurwa ni ukurushaho kwigisha Abanyarwanda hakanashyirwaho itegeko rihana abakoze ivangura. Naho Kayirebwa Christine uherere mu karere ka Nyamagabe yagize ati umuntu afite imiterere runaka ntakwiye gukorerwa ihohoterwa kuko bigira ingaruka ku mitekerereze bikavamo ihungabana. Ikiganiro cy'uyu munsi tugicumbikiye aha kandi tubashimiye kuba mwabanye natwe kuva ku ntangiriro z'iki kiganiro kugeza aka kanya.
Iki kiganiro cyari gihagarariwe na Roger Nigena mu gihe Mizero Crispe yari ku buhanga bw'ibyuma. Tubonereho kandi dushimira itsinda ry'abanyamakuru bagenzi bacu badufashije kubategurira no kubagezaho iki kiganiro.
Amahoro y'Imana bane namwe kandi mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro Radio Ijwi rya Amerika ibategurira. Mukomeze kugira ibihe byiza.
Ishuti muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma washyize hamwe ibiganiro ni Dieudonne Cyubahiro. Twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe.